Ni wowe rutare rwanjye, ni wowe niringiye, nzaguhanga amaso buri gihe, usaba imbaraga maze nsinde icyago.
Mubihe by'amakuba
nzaza ngusanga,
mubihe by'amage
nzaza nkwirukira, uzansubize ubuyanja, uzantere ubutwari, maze nshira agahinda ngire amahoro. Ni wowe rutare, uzansubize ubuyanja, uzantere ubutwari, maze nshire agahinda ngire amahoro. Ni wowe rutare rwanjye, ni wowe niringiye, kuko nzaguhanga amaso buri gihe, usaba imbaraga sinzi cyago. Ni wowe rutare rwanjye,
Mana yanjye,
ni wowe niringiye,
kuko
nzaguhanga amaso buri gihe, usaba imbaraga maze nsinde cyago.
Nimbura imbaraga nzaza mwisunge,
unyikirize, uzansubize ubuyanja, uzantere ubutwari, maze nshire agahinda ngire amahoro. Ni wowe rutare rwanjye,
Mana yanjye,
ni wowe niringiye,
kuko
nzaguhanga amaso buri usaba imbaraga maze nsinde icyago. Ni wowe rutare rwanjye,
Mana yanjye,
ni wowe niringiye,
kuko
nzaguhanga amaso buri gihe, usaba imbaraga maze nsinde icyago.
Nzazurumbirize, ningucumuraho, nzazunyikirize,
uzansubize ubuyanja, uzantere ubutwari, maze nshire agahinda ngire amahoro. Ni wowe rutare rwanjye,
Mana yanjye,
ni wowe niringiye,
kuko
nzaguhanga amaso buri gihe, usaba imbaraga maze nsinde icyago. Ni wowe rutare rwanjye,
Mana yanjye,
ni wowe niringiye,
kuko
nzaguhanga amaso buri gihe, usaba imbaraga maze nsinde icyago.
Ningira ibyago nzaguhanga.
azumpumurize nimbura byose nzazumpumbaze Shira gahinda nyira mahoro ni wowe
ni wowe rotari tarimane ni wowe niregiye
koko
nzaguhanga maso buri gihe usaba imbaraga maze nsinde cyane
kwaninzara nzazumfungurire nimburu nabara nzazungobotore yeah
uzansubiza uyanja uzanera ubutwari maze nshira gahinda ngira mahoro
ni wowe
Chao, chao.